Show them how it's done, son. You know who it is.
Cheesy, 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 cheesy.
Zimenishika ya mali mefika zimenishika ya zimenishika zimenishika ya niki zimenishika ya zimenishika ya mali mefika zimenishika ya zimenishika ya niki zimenishika ya kiko kukicho kimejificha sini kimbicho ya sini kenyewe kiko kukicho kimejificha ya kiko kukicho kimejificha sini kimbicho sini kenyewe kiko kukicho kimejificha juni kimbicho Washaki, you can the chain, you put the king. I did go brain, you damn you. Sayare, you kiki. I did go vein, I did washaki. You can the chain, you put the king. I did go brain, you damn you. Sayare, you kiki. I did go vein, you need for your mara mingi, niko hot. Poki fua, you kivuta. Nama mojo wangu wote swana penda kusi Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki Kikilandi nisha washa kingine Kwanza pedisa kuinadi zina fatu ziende Ziki kam, tuzi vute Zote ka Chaki zimenishika ya Mali mefika zimenishika ya Zimenishika ya Niki
Zimenishika Kani sape na fua, kau juu utajua
Yo, calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi siria Wanarudi bila chupi au sindila Whiskey, hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Ni anike hii mattress kama wiki
Ban, ban, ibra sweaty shash Chin, chin Mali end around, kitu safi toka south Rasta man, water guan, di Na wadigida, waroro wakitikita
Mi, kani beat na ua Mi, kani shash na jua Mi, kani vajonya ndua Kani sape na fua, kao juu utajua Mi, kani beat na ua Mi, kani shash na jua Mi, kani vajonya ndua Kani sape na fua, kao juu utajua
Pressure kani manzi amebeba kani miti itabidi nimesareketepa Sina pressure kani manzi na kemba ninachuma ineza lala leo mpaka December Attitude kama mode wa Kenya kunipita itabidi umesaka mwa Kenya
Tunda leo imenibamba zo niko na dema na madia bato amenitoa Kenya mo anaishikashika ameraruwa mpaka shati amanza kunilamba ashadai acha Acha kuacha
Naiwake 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 Naiwake
Mi kani beat na ua Mi kani shash na jua Mi kani vajonya ndua Kani sape na fua Kao jui utajua Mi kani beat na ua Mi kani shash na jua Mi kani vajonya ndua
Yanks na my yanks, yanks na my yanks, we kamo. Zene kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamo. Zito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamo. Zito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamo. Zene furaide, kuna kirora, we kamo. Zene furaide. Wanna drinks na madem, I kama tuna slide tuko maliem tukitafuta marish kwa magem yonda tuna dana wewe uko game de niko game inde nina pega poster inde misi kama ethics ita change position but badona kubeng yeah niko na drinks na my yanks yanks na my yanks we kamo niko na drinks na my yanks drinks na my yanks we kamo tu sito kona drinks na madem, we kamo. Sito kona drinks na madem, we kamo tu.
Sini furahide, na kuna daige. Kasindano kame jame, karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili gimbo nyoste. Nika juja, juvile kakothika. Piga deki, na bado kana pike. Sema teke na figa ni ya mita vile kana bend boxa na haribika akichuna mboga niko west makala kirombo sana na chest alafu shot ile design ya revenge ide ide leo ni na mide
drinks na my yanks we kamo sini kona drinks na my yanks we kamo tu sito kona drinks na madem we kamo. Sito kona drinks na madem, we kamo tu.
Situ pewe zile ndoro, zile zi ufanya mini go hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale, amsha usidoro baby. Gurumisha isonge, ni kuwekele kama carbon paper. Leta diambo, kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juhi bunde, imepeka mboro voto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Bastola imepepa mborogoto rungu kienyeji hapana gedongo bada manado
kona drinks na my yanks we kamo sini kona drinks na my yanks we kamo sito kona drinks na my dem drinks na my dem we kamo sito kona drinks na my dem drinks na my dem we kamo
deep deep you got the keys to my jeep. Sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Hit, 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 hit. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Ladies, control yourself. It's the DJ that gets you wet.
Deep, deep. You got the keys to my jeep. Sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blazy, blazy. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakukuni ndege, kakukuni ndege, kukukuni ndege, kukukuni ndege, kukukuni ndege. Basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali. Utanipacha na my boys nikikata maji, kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo, na ndimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawewe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kala kabima. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni kecha, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift.
ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer.
Ratchet,
speedometer. Accelerator, speedometer. Accelerator.
Anyeze baby girl, watuka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuizo dhuda. Anyeze baby girl, watuka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuizo dhuda.
Nako shiki shiki, ukini lola lola mami, mimi ndio bad man. Uki shiki shiki, uki dondo dondo dosa, wewe ndio bad girl. Shoto na chachisha Ochungulo familia badilisha Mini Rastaman Natoka Saudi Mr. 8 song zime washika Nairobi recall 911 Timure uku jijindi anawateka
Anyeze baby girl Watuka pande gani Mina penda tuizo dhuda Nasta kipara zako za kireza reza Mina penda tuizo dhuda Anyeze baby girl Watuka pande gani Mina penda tuizo dhuda Nasta kipara zako za
Mbele yako kinicheki kwenye mbulu Na tetemesha jiji bila loan ya faulu
Rasli pata kubole ni nunu ya mabuyu
Eh, na baby ni nadamu ya shakazulu Na shikwa na malwedho kitingisha kulukulu Machali wala ngata na mademu wa buruburu
Wote wanataka tuku hama kitusuru
Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda Sele pilka pilka za watana shati ni kufika bei ya dhudha
Dizi inapenda dhudha imevimba Kepeteyo kitu kama kimashinga Takupiga tombstone kibatista Dictate iyo haga kama Hitler Bampa yako nyuma inakaya bima Nilidhani ata umeweka filter We ni painting girl kaka Mila Body yako ni ya rinse ya filter Siku izi muna nita Alejandro Jama anapenda dhuda na scandal Light skin BBW wa kuhandle Ochungulo tuko lit kama candle Itabidi wameanza kuwa humble Siku izi manze standard zili double Haga tunadil nazo zina bubble Eh, kujani kusambu
Anyeze baby girl, watuka pande gani Mina penda tuzo dhuda Nasta kipara zako za kireza reza Mina penda tuzo dhuda Anyeze baby girl, watuka pande gani Mina penda tuzo dhuda Nasta kipara zako za kireza reza Mina penda tuzo dhuda
Yo ni criminal, kama ndlama buda boss kama vindio Mina cheki blue, wa una cheki indigo Na kupenda ata ukinita indiot Ay! Yo ni criminal, ukirombosa ile part more critical Ukidai can we get more physical Ukiwasha go the past besiniko Yo ni criminal, yo ni criminal. You a criminal Nda kupata pale mbele kwenye pinako Leo Nairobi kesho na kuchiki Singapore Huku kwetu josi karibu na liquor store Ay!
See yo ni criminal
Ita soja kuna vile tumevamiwa Na mabusta wote leo wamefagiwa Mazi wangu wanadai kumkatia Na ye ni chizi manze Na ye ni chizi manze Na ye ni chizi manze Anawapatia Utamua pesa ni kujibebea Ndo makrimino wasicheki ni kipepea Na magova wakizusha na jitetea Wezi nipata pale tau nikilegea Maze mtani zimeshika tukidegea Red Devil's best slip nimekelea Ikaogelea Taendelea kuele
Vidi zetio stil Genge la bunda
Kule mlu ya wa
Hola mu
Genge te yon lupi
Vidi zetio stil
Genge la bunda
Kule mlu ya wa
Hola mu
Genge te yon
hawafili kanarien. Kama auna radamze ya beli sharien. Hapa neko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebula lisheni tibado unakutu. Na mapunyeto sana juo weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christoph Rocker dandani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Na wakari ka Steph ma 3-pointer tu. Sifani Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu. Mkogo pigi mini mluyo miu piga kibantu. Tingalingaling school bell ring. Na mindo bell ringer. Na wapeleka na ring. Tuma pin nimejipin na makoro. Na kapenka na ninyonya mbu. Ohoro wakwa mwendo wakwa. Inanifanya nisike kushika matakwa. Hizo zakwa chezi kufakwa.
Diwa muranga na gibike tobo. Budi zangu kama kawanzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivwa shoda ndopea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Midizi moga inje isi majambosho. Sizi moga inje isi majambosho. Midhoboda dhoboda kitu dhobodhobo. Hapa kuna zapo nyetu tango leo mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring. Peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Boy child atu naumia. Boy child atu nalia. Zile vitu boy child we kupitia. Ni mingi lakini don't stress we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori mangori kushoto na kulia. Don't worry brother na chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Ata huyu manzipe mwomba. Hajalishi lile surako inakanga. Mwanaume kakede mwenye unatakanga yeah.
They want a million dollar.
Yes.
They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar.
Boy child.
They want a million dollar.
Boy child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demoneza katumiza roho.
Tia
kanyumiza roho. Boy child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demoneza katumiza roho. Tia kanyumiza roho.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na maslay queen hi-fi yo. Kujitisha uko na ugedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na hata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana. Junataka kushi life iti sana. But life yako imeja tumalana. Kila kitu nafanyanga ina maswara. Joki njeri sheri kesho kona sara. Nasikiadi umekunja mama sara. Unajenga do lakini unenda sara. Ukidunga kiatu kali ni masara.
They want a million dollar.
Yes.
They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar.
But me the hustler.
They want a million dollar. They want a million dollar.
Boy child, yeah yeah. Hakuna yule demoneza katumiza roho. Yeah, kanyumiza roho. Boy child, yeah yeah. Hakuna yule demoneza katumiza roho. Yeah, kanyumiza roho.
Oh boy child,
boy child,
oh boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child.
Baby, skillo, wa baby.
skilo, wabebe waski, wabebe skilo, wabebe waski, wabebe skilo, wabebe waski, wabebe suji bebe. Demi yangu anadai tu matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on, amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high, ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai, watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai, uko maji high time, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai, nikimada sema high kwa vuva na rai. Wabebe, skilo, wabebe waskie, wabebe, skilo, wabebe waskie, wabebe, skilo, wabebe waskie, wabebe, skilo, wabebe waskie. That girl, she a bard and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine, girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
Skosi uradi ni pate ni mechil na kabinti. Form ni mingi, hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy. Na niki get done, I blow it all on the whiskey. Jack DJ me, na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed, nime blex. Sima so, ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska ma DJ, zime nice. Mare kwanza ya pile. Zime nice, zima soni mangire. Zime nice, dem moja wawile. Zime nice, na mataska mapile. Zime nice, mara kwanza ya pile. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Nike jipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, ete ipaka tap tap. Ati, shorty wants to take a snap. Asha to a top, asha nikalia lap.
Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima so ni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Control yourself. It's the DJ that gets you wet.
Na si unikosa tupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Gena si unikosa tupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izo ma pale Instagram be. Bena penda sana izo ma yani pale Instagram be. Bena benda sign is on my yani pale Instagram be. Bena benda sign is on my
na mukia niko insta super na kusuka nuna dinda ringa vile diva na tatisha twitter pana dhani ndalalisha chuma ona uyu ako dance wa mebeba ona uyu ako japa na mabella ona uyu kiunginyo na wakemba mshike kiuno kwanza twende dada blanda
na siuni cause I'm super si stress kama rene kisha basi unipe na juweli diva lazima ni spend hata kani mita Mr. Bagain yeah na siuni cause I'm super si stress kama rene kisha basi unipe
na jewelry diva lazima ni spend atakani mita Mr. Bagain game basi pale Instagram be bena penda sana izoma pale Instagram be bena penda sana izoma yani pale Instagram be bena penda sana izoma yani pale Instagram be bena penda sana izoma
napenda izoma unanilenga na umevai luku tu na dai wife geja na zuku tu na kudiemu alai unadai nuku tu ukipita nkawe wacha juju boy child ashara usha duduju sponsor ashara usha jodudu na kudiemu alai unadai nuku tu
kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti cheki bro washa shasha adi moro bila teacher kuna shule kuja daro nyanyas puff puff orosho piga shodol kuna giza ziki nice tuji nice uweke story kata maji pia shada legal life pali insta double tap kepo kembe tap
tap tap tap si stress kama rene kisha basi unipe na chueli diva last money spend hata gani mita Mr. Bagain gena si unikosa mtupo si stress kama rene kisha basi unipe na chueli diva last money spend hata gani mita Mr. Bagain gena basi pale Instagram me mena penda sani zoma
space na dai ku speak
Satan
wana toa underpants wana choma wana ban wana chachisha pale social media tuni mapicha snapchat insta tuni mafilter hizo pics na mafoto wana edit wana crop si
sijui photo grid lightroom photoshop hiyo binti kidrop wana dust tuna shot sebu
safisha chaku chatisha cheza chini buda unakatia safisha chaku chatisha unachoma una ban una
Tulizamisha, buda kalisha, saka aisha Sijali shida zako za kimaisha Mina paisha, nikisafisha Ukitaka kunicheki lola kwa picha Ama Nataka ni kucheki kila dakika Na mtani nisifike ka ujapika Nitakatika, sita jazika Usponge juu ya life ka ujazika Toa pazia, songa kwa njia Na pongi sitosheki ka ijawika
Kuna bali, unagusa, tunamamika
Safisha, chaku chatisha Cheza chini buda unakatia Safisha, chaku chatisha Unachoma, unaban, una
Aluta Wash Aluta Ochungulo Aluta Pate best na ma boys tume chill tunakata mizinga Aluta Na ma name waki kam naona tunakuanga girimba Aluta Na ma wetete boss utabaki umelola Aluta Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezu wanazoza Aluta
Atifuwa mzi ukam ni Aluta Aturiang za ponyoto ni mafuta Shikisha njitu ndo indi zenge ustupa Uliza guashua beba na mashuka Lendo store ndio ni kuchome kibonus Ngore odi ndio ni kusho ukiponwa Rungu yangu suta baki ukishonwa Pige munju ndio ashikwe na homa Hini tension na itaji kuseti Mangyo swako wengi na itaji kumedi Bash ni ya waras chui ni kue kipedi Kauna usoro chui ni kueke pendi Bashi kwa fine chui ifike weekendi Awa supo wate na wapiga paki Sina ndai nilipotezanga kaka Ngius ako jabana na dice juu French kiss
Pate best na ma boys tume chill tunakata mizinga Aluta Na ma name waki kam naona tunakuanga girimba Aluta Na ma wetete boss utabaki umelola Aluta Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezu wanazoza Aluta 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 Lompaka Aluta 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 Zimishika Aluta 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 Lompaka Aluta 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 Zimishika Aluta
Moya washa tukibanzi libuke kasadam Jijonyanya tunagang tunakaka taliban Mwiteka ni fan pewe cake tunajag Rombosewe na madam asifuate Babylon Switch position kaniendesha kanisan Kesho ntaenda kanisan Father give me permission Call polisan tajipata aga kan Minadamwe livakan kunitako liharam Shoot to the sun si lazimo kwena gun Fanya sele uko yang chore story za makwang Stick to the plan niko loyal tu kwa fam Kani fome ya dona kam Kani bajo nitakam
Yes kadunda
Pate best na ma boys tume chill tunakata mizinga Aluta Na ma name waki kam naona tunakuanga girimba Aluta Na ma wetete boss utabaki umelola Aluta Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezu wanazoza Aluta 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 Lompaka Aluta 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 Zimishika Aluta
Wine up so bondi tune, run it!
Hey Toto, fanya vile mina penda Vatu thongia red, jindo hiyo mina penda Buki when we fit is unajua nda kuteka Cheki, 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 cheki vile amebeba Kuja nikushow vile Toto panda miti baby Kuja nikushow vile gasu waka funny baby Kuja nikushow vile mihu spread kitanda baby Chapa Toto alie tutumbo Kawwe ni mblei na pigwa kumbo Niko high, niko fede, niko stand up Niko na mzinga na kajaba wapi lighter Niko na mzinga na kajaba wapi lighter
Haga yake ni 10/10 Baby amejibeba, beba Kumbatia Toto hadi che Itabaki ametekwa, tekwa Deta na rejo kashada kawake Ni lazima zitashika, shika Iki bamba wapinduru manze Kumba Toto si Toto Eh, Toto si, Toto si Toto si, Toto si, Toto Toto, Toto si, Toto si, Toto
zito, zito, to, zito, to.
Ritro jina kubwa, kikao cha jiuza. Nisha spoti mbili, tatu kemba kurarua. Toka 254, rasmi mali tuwa ziuza. Za wangati tuwa puuza. Tuna pull up na mali za ketepa mwazijua. Haya basi panda chuma wacha uba. Subject matter hamuoni nyima popo. Alisema high, nikasema white. Aka giggle a bit, nikajua shida. Do you got a ride, swali kawa why? Uko fine, niko fire, tuko on flick. Lakini pungi ikiteni, tano split.
Aga yake ni 10 over 10. Baby amejibeba, beba. Kumbatia toto hadi che. Itabaki ametekwa, tekwa. Leta na rejo kashada kawake. Ni lazima zita shika, shika. Iki bamba wapinduru manze. Kumba toto si toto. Eh, toto si, toto si, toto si, toto. Toto si toto 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 si toto si toto si toto si.
Wendo shikisha, niki chachisha. Ndaka ndom, ndaka kegwe ni mapiza. Niku filisha, ex niku lipiza. Niku guzisha, rungu niki puliza. Niko mashisha, niku shuka nao nao bila mavisa. Niko magiza, jaba nao 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 niku maliza. Fieka au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na kovit. Ati ule churampole na kovit. Ati ule bazi sponyo na kovit. Jwako vitu, la big we kit. Jwako vitu, la meze bitch. Kijwako vitu, la big we kit. Kijwako vitu, la meze bitch. Setingale, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakapua kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dick, mina zamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kabisikika kikam through, lola tameza. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikishala, nrosha iyo rungu. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikishala, nrosha iyo kitu.
Jwako vitu, la meze bitu. Jwako vitu, la pigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu.
Jwako pitu, lewa pigwe kitu.
Ati ule dem cute na kovitu. Ati ule churampole na kovitu. Ati ule bazi sponyo na kovitu. Jwako vitu, la pigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu. Jwako vitu, la pigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu. Setingale, shash na yo kitu.
Nipodi wa muranga, kichomba ya kiwalai. Nikati wanahuda na kata nenda malaya. Jizima vitu miuvuta niza Himalaya. Sniwe ya ravi sinagonjo na nika madaa. Nika kajin jomba, shang games die sai. Naka ninginyo, minta watch na wamboi. Naka na dimples, kako jaba minta kakis. Kateme tags in, kumeza lolo sinda routine. Naka kinyongwa, izo makeksi kata sip. Nalungu yangu strong, nika mataya za majif. Waka mnezo dhangjule, ningono na mogevi. Naka unaturi, pewa jagi konini. Muratish na wale wakali wao sio nyinyi. Na ule pedi wangu mjengizo kwenye gimbili. Zake zishike ziraruke sahau ile deni. Zake zishike ziraruke sahau ile deni.
Ati ule dem cute na kovit. Ati ule churampole na kovit. Ati ule bazi sponyo na kovit. Jwako vitu, la big we kit. Jwako vitu, la meze bitu. Jwako vitu, la big we kit. Jwako vitu, la meze bitu. Tehi gale.
Kuna mkukutu wacha fimbo itembe. Kama dema shajipa wacha mchizi andele. Mwenye chuki ale wembe na abone mbaka. Toka town kuja geto pigwa miti. Adi che upige nduru adi kutwa mbako semejina. Yes. Wape 10 over 10 wape 10 over 10 wape 10 over 10 wakule 10 over 10 wape 10 over 10 zigia 10 over 10 wape 10 over 10 zigia 10 over 10 toka town kuja geto pigwa 10 over 10 ikuchimbe adi che upige nduru adi kutwa mbako semejina. Enda reski ya debe na umedi adi che pia usere adi kutwa weka chuki jenga chuki. Bada pana tambua, ingia bezo, washa nari, seti tire pole pole. Wakilamba lulu, tunawasha koro, wakiwasha nari, tunaseti tire.
Wape 10 over 10, wape 10 over 10, wape 10 over 10, wakule 10 over 10, wape 10 over 10, zidia 10 over 10, wape 10 over 10, zidia 10 over 10.
Mzing, apo apo toka mtawa, majengo na wapenda tukwa sana na wachezesha na rada. Niko pale mtaani, tumeketi kabirani, tunawasha ile nari, tukicheki ile mani. Inakam kwenye gari, fika basi namba nane, pita nayo ukiweza mdogo mdogo makeja. Nishika haga kama chugwa kata keki na yona. Afwa pana mwaga ndani hiya pana zalisha. Kata keki mdogo mdogo hiya pana lipisha. Juni 10 over 10 yani kumi juu ya kumi. 10 over 10 yani kumi juu ya kumi. Nipe kumi wape kumi ni wazidishe na kumi.
Wape 10 over 10 wape 10 over 10 wape 10 over 10 wakule 10 over 10 wape 10 over 10 zidia 10 over 10 wape 10 over 10 zidia 10 over 10.
Nima dem na machali wana dance kiudi nare wana kuja tunanare kuwa kisha tumatire. Mwenye hivu kula embe mwenye shida tuwa pesa. Hii game isha jepo wacha mtuzo yendele. Mindo kingo hii game tunadara tuwa live. Nipe kumi wape kumi ni wazi
DJ Cheesy.
Kumi wape kumi ni wazi shena kumi.
jipa wacha mchezi endelee mwenye chuki alewembe na bonde mbakati weka chuki jenga chuki bada pana tambua ngia biz washa nari sititire pole pole wakilamba lul tunawasha bone wakiwasha nare tunasititire
tunasititire
wakibonga si tunakuja tukiwagonga wakikamwa nishindi mokomoko leto jinga tukufanya maiti kama King Kong cheki toto anadai kunifanya bend over man easy game easy loto mchezo ya wazee eka mbali na watoto wanadhani swag ni kudunga bling na kotolize mresho wako na ni doctor ring six one
six only one jello alo only one jello alo jello
jege day on the beat
tupa kutupa tupa kutupa Jalipuka, punguza yo pupa, tupa kwa pipa Mini na kipaji na drum na bambika Kama nilite guni, pato mepika Kama weni maiguni, pato mepisha Sura za mababun, mazezi na tisha Na kama wezi moni, tabidu na pisha Ikusi inatupa, siyezi fika bei Heri shike mafuta, njipige daily Nikisaka shimo ya kunitola mabedi Maziwa iwe fiti, kutoka kwa zo jegi Mini mauru, bila katapila baby Unacheza na yombulu, unacheza videli Atukia mini mungu, bado utadedi Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi pedi Chupa kuchupa, tupa kutupa Pigia hiyo shasha, dizi nalipuka Tutamuru sash, keze nae kaboka Ugamuru dash, piga brother ya luta Sema team siku sako, jua inatisha Ukiwa na wakando, utaki kapicha Ukiwa yule wako, mazuna chachisha Tupa kuchupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha nipuka Mbuza yopupa, tupa kwa pipa Mini na kipaji na drum na pamika Ukonjede na yo mazejo ni noma Nataka ni kushike kama homa Full stop, non stop, bila atakoma Kama ni noma, yute basi noma ngoma Kama ni ngoma, noma, yute basi noma Only one delo wakicheki wanakonda Only big things, alishika anakonda Nina washa corona, mambanga, mina bonda Nina cheza solo, nina right ya nadonda Wabibwe, wabibwe, kama ni mesonga Kama, kama, ah Kama nimesonga, usidunge black blue, black joto Wana piga nduru nimeshinda loto Wana sikia wivu nimeshika toto Na akienda chini usikose mboto Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha lipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa Mini na kipa, jina drum na bambika Finje imeja
Masa batu kill, sunajua what it is Sunajua tu ni nani I'm Harry Crest, nimetoka mashinani Hey, na tumetoka tumbali Tunabamba wote tuwa super na machali Hey
Masa on the beat, you know I'm batu kill, sunajua what it is Hey Masa on the beat, you know I'm batu kill, sunajua what it is
Umepiga look na mavans na Adidas pants
Fuckboy
Balenciaga, Off-White
Fuckboy
Mademu na wa change car toy
Fuckboy
After Grace Montana, tena joy
Fuckboy
Meza P2
Fuckboy
Hit and run your form wow do
Fuckboy
Friday akoja wa photoshoot
Fuckboy
Carpet sita pale TRM
yeah.
Akitoka rev ni kuchipo tu madem
Fuckboy
Utakuja kuni visit lini
yeah.
Angala ubeb ndo tutoe hibaridi
Fuckboy
Unajua tu ni wewe na mimi Sina saichikwa kuni keep too busy
Fuckboy
Ameseti die fed ama dread Akivatire anadai ye ni pedi Down anyone deo status ye useti
yeah, yeah.
Aki great tick anadhani ya me make it 10k plus followers pale insta Anajiita social influencer tena Kazi ni madem kuateka Rade ni za branch mshwari ya matala no wanda Mina leta king wa Wakanda How my fuckboy awaweze kuwa manda
Umepiga
look na mavans na Adidas pants
Fuckboy
Balenciaga Off-White
Fuckboy
Mademu na wa change car toy
Fuckboy
After Grace Montana tena joy
Fuckboy
Anti babe na ingiza kichwa tu
Fuckboy
After that then utameza P2
Fuckboy
Hit and run your form wow do
Fuckboy
Friday akota wa photoshoot
Fuckboy
Anaitwa fuckboy Mashi wanapenda tu ma bad boy
What?
Mara Ras, mara Joe, mara James Roy Mara Slay, mara King, huni fuckboy Get away from a girl boy Izo dredi zinate, movie back boy Izo mtumbaza gikomba waka tan boy Andiko shua uliomba take it back boy Tuko Tuesday Offer ya pizza na zako ni ma Tuesday Picha kwenye Insta ndo watu wajue Ati una ball unajua uhunye Lakini keep it real, cheza chini keep it G Easy things kama chicks na ma widers ina chills Izo pills ina bills, wapo mbele cheza clean Live your dream, Luther King, never fake it, keep it real
hey. Mabrayo, mavoke ama kevo Umade wamejama finyo Ati babe na ingiza kichwa tu
utangizaji kichwa hiyo kitwa ina shingo ati kimatiangi mademo anawapadi hey. Watama tari kashuge ya isili tunawapadi matumbo wakidai to beat ati makuki leo watafili hii
umepiga look na mavazi na Adidas pants
fuckboy
Balenciaga off white
fuckboy
mademo na wachange car toy
fuckboy
after grace Montana tena joy
fuckboy
ati babe na ingiza kichwa tu
fuckboy
after that then utameza pitu
fuckboy
eat and run your phone walk to
fuckboy
Friday ako chao
sana kanko kazi tayari wana dachi mimi ni mpande na uko shua tuna pieta kicheka pieta kicheka pieta kicheka pieta kicheka
mabara ni mafuma ilale ndani chunguza kajaba cheki bati nikidunga ndege juu ni kati cheki kina masi sisi lati zungusha mahaga left right na cheki mami ni lungu dati zimeshika zimerunda ni kunasti kumeja tumushi na wanati
hapa pana ni manoko kwa finale na wanga wasipuongi kango ndani mi wabubu sana sana kanko kazi tayari wanadati mi ni mpane na nko shua jona pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka hapa pana ni manoko
hake ndane kitu juu kenya siyami ya mbebe ya kizungo shangweza ndani kwa ndani niko daro ni menyanya ikikie wazazi tetisha piga teo kusore nyaru sitaki
Moshi moshi papas mina unguza Akisle kipongi na gezanga punguza Nakani mtoto wa mati yangi nitachunguza Niko riet niko riang niko liet niko tiang suku Ateku wa sesu wa topu Akuna uba ima yako anda tuk tuk Woga vibrate jaga kama
tuk Apapana ni manoko ka finale Na wanga wasipongi kanko nane Mi wabubu sana sana kanko kazi Tayari wanadachi mini mpane Nanko shua jona pieka kicheka
Ekipamba sana mazo mpani ya kwa shiko leo
Dance, dance na baby ukichoka Wacha ni kudare tukikata kakota Sai tunasele mashida ni kutoa Pusha juju, ey mini taokota Katambe, katambe Zima nare, katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Buzz kubuff, mina chief kif tu Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu Wakidanseni matembe juu Na manyunyo ziko sete za kigwava tu Ni barenga kikamu ni ma 6H chu Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama Tanova haswa, wairimu wanja fida Na kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa Wairimu changama, buda mbwe seta kaz Wananitaras kwa sababu mihu ban Wakiwasha dust, tunaseti kapedi Ukinipa bang, tutakula rumba ham Na cheda ziki kam Mitabaki dunda, nitakemba, nitashika, nitafinya Makajaba kakishika toa nguo, wacha hizo
Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Walisema sisi ndio mwangaza
Tumengaa
Acha katambe, katambe
Sana
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki Cheki yule pale, pale Akiweza si unajua vene si ufanya Acha katambe, katambe Baby girl, we inama nionesho lichopeo Siku mingi nimedai kuko Lakini sijapata chance ya kuko Acha nizame, nizame
Wapi
Washa ziwake, ziwake
Nini
Acha zibambe, tubambu
Lazima
Dance, dance na baby ukichoka Wacha ni kudare tukikata kakota Sai tunasele mashida ni kutoa Pusha juju, ey mini taokota Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
katambe, katambe. Iyo ni chuma unasikia ukirombosa. Ziki ni mboka, inshallah tutomoka. Wine up, zungusha mdogo mdogo vile inafaa. Juleo zinashika joa kuna kuenda mta. Kwa shua pilaita, tuwashe tukikoro ndio tupimye tuwaroro. Hatuna time joa za kuchili na wasoro. Tunazitoka za kibuda, cheki lebo, lizo ndula. Cheki vile mini mandi, tumia akili, weti yogi mandi. Na wapaka sura joki pita marangi. Nasaki kusota, ninataka tu manera madiva. Mavela kukeja na mademo meiva. Cheki guash pale na retro kanali. Tuko ndani ya mix.
Katambe, katambe. Zima nale wachakatambe. Iende, iende wachakatambe. Baby shika simu wachakabambe. Katambe, katambe. Zima nale wachakatambe. Iende, iende wachakatambe. Baby shika simu wachakabambe.
Funga nipe dhudha yo kisi nganga toka chini hiki kyangu kimese nipe sita mili mili wa mnyonyezi nikupe ukimbleki na anza kukukuza unaple na kudema dema ni kushike filthy wa high chal kito kwenye mic na zitema kwenye flow tuwa bamba mnipe nduru ni washo niki flow
ni washo niki flow ni washo niki flow
wa mlambe
wa mnyonye.
Ukianika na nua wa mnyonye na silva.
Ukianika na nua wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlole.
Lexi
yang you spin na maye
ha na maye
kanide mana spin na maye
ha na maye
kakioma na shikisha na maye
ha na maye
Zikishika ana drip na maye.
Kwanza venye umejibeba ngami udai mi udai mi upenda na penda chako venye wewe ucheza ngami udai mi udai mi upenda na penda figa fire yani dangerous mi udai mi udai mi upenda na penda fanya na feel kama veteran mi udai mi udai mi upenda
ndani ya goro alafu kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho zako ndogo chongo na mboko mpaka usogo tema kiwa kampwa na stone proper alafu kiwa badwa na dondosa pale downtown na dondosa pale down kudondosa
kwenye mwizibe banga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire nani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
kada miudai on the place yeah conscience so much it.
Yeah. Let me try to make you suck my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, thick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey,
anything me say you do it gladly.
You penda na penda. You penda na penda.
Nani agoro alafu kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho zako ndogo chongo na mboko mpaka usogo tema kiwa kampwa na stone proper alafu kiwa badwa na dondosa pale downtown na dondosa pale down pale down kudondosa
kwenye wejibe banga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire nani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
niko kidalio shamba na tuna mboga leje jasa kwa chupa ya Johnny Walker ninataki ya mayangu na riang nazi tuna kama jengu kunyanda upigwa mboga kukumanga kwa tuzangu za mboga kuna panya supaka takula nyoka wakichaka kitanda liko na sofa chapa chapa kichapa na chia
poma kwenye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire nani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
Pambulu luku washa kindukulu ulu luku washa kindulu luku washa kindukulu pam tukishani nikupige mabipopo pale Instagram tatisha na kimboto venye na watesa mimi napenda mangoko mangoto maloko siko kwa mbosho orosho madiva zimebundi nani kuru kulamba mururu fika ndona juu ya koto vurugu kukaba kwa kila mauru
kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda na figure fire nani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
ise uzembe na lazima iwaweze kabibka kwa blame na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai 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 legeza legeza mam legeza kiu nani package
package
legeza legeza mam legeza steak ni package
package
legeza legeza mam legeza zigo ni package
package
legeza legeza mam legeza dia bani package
package
package package package
package
package Pekajua pekajang 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 pekajang
pekajang
wanabebwa na ubaka ndo maskuta ile vako ya makaji mino gaskuka kauka spe ikitisha na paka mafuta kakijipa nikapisha na ukuta nikachape hadi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta winga kwangu itabidi umeikumuta makejani weekend lazima utoe form na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom
Ise uzembe na lazima iwaweze kabibka kwa blame na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai
gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai
legeza, legeza, mam, legeza, kio nani pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza, steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza, zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza, diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje.
Sasa tumerudi, tumecome na the beast. Hit make a lunatic now on the mic. Sellers DNA gonna make you wanna lick. Dusty to the beat, you skipping on the feet. Winning like a fake, you talking on the feet. Nimepata komboka, honey, she a threat. Like the way you like as a easy till a wet. Like chapati geuka, wanna make you sweat. Wanna make you let over when I pull it out. Sasa tumechachisha, sema packager.
Packager, packager, packager. Packager, packager, packager. Packager, packager, packager. Ise uzembe na lazima iwaweze kabit kakoblain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ka ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, gai,
gai, gai.
Cheesy.
No more time to see us dance. One, two, seven.
Nariko gang tumekuja kutatisha, tumekuja kuwapeleka narie kabisa. Hiki lafu sako ina di area representing. Tumechill kwenye base tunaseti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Ndogi ni ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Ndogi ni ya kimonyoski.
Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wasini landi. Hakuna nare washashash na radi venye miudi nya track. Walidhani hii ni pongi ya kaze. Akaze brayo mpenda manyonyo ame chill tu kwa base. Konyagi draju kasi do hatu chase. Geto ni awa super joe so tingisha na yo pace. Ukicheka kina linda.
Oya oya.
Doba zade makufu.
Oya oya.
Sako ni hitilafu.
Oya oya.
So stretch izo mapaja tuka.
Oya oya.
Hitilafu sako ina the area representing. Tume chill kwenye base tunaseti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Ndogi ni ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Mbogi ni ya kimonyoski. So original how wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si uka mtu kuhosti. Hii ni mbogi ya motara tara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye base na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo aiman shika lejo. Sijaitisha already ya shato waleso. Sija mvuruga na ashaanza kunego. Mbogi ni ya kimonyoski. Hiti lafu sako ina the area representing. Tumechili kwenye base tunaseti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Mbogi ya kukula motura na kumio supu. Umanzi wa fight wale wenye ni wa supu. Mbogi ya kukula tumo gumbere na njugu. Hapa ni maluga na kuto watu makutu. Nikolo chicha para na chiza na mutara. Tara juzi alikula sara akamtika tu kwa Laura. Siaka buruga tuna mbogi pale rounda. Mbogi ni ya kimonyoski.
Itila fusako ina the area representing. Tumechill kwenye base tuna seti. Sia dinini ama nini ni kumedi. Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu.
Ya mise kata. Nini kwa tunika baby wine. Oya. Ya mise kata. Kama nina maweli wine. Oya. Ya mise kata. Chini kwa tunika baby wine. Oya. Ya mise kata. Kama nina maweli wine. Oya.
Jona rungu ati leo ni mekam. Nakiplan jama mbena wame set. Tukiplan akiban. Kone antuma jama
jacket ya shito mindo nilishona. Nyuti zangu zinu kangwa ina aroma. Nasikia nyende hell ni chome tiri tuna tupak. Nazikishika magic singa ita uba.
Ya mise kata, chini kwa chini ka baby why not. Oya, ya mise kata, kama nina maweli why not. Oya, ya mise kata, chini kwa chini ka baby why not. Oya, ya mise kata, kama nina maweli why not. Oya,
kani majaks utaweka weka. Nina matire zimetepoa tepoa. Ndiyo zirebu da shika shika ah. Cheki kwa kicho zimenyita nyita. Zimenyita nyita. Ni mdare dare nipate kona ya giza. Ni mlambe mlambe atoe maji ya uzima. Ni mkate mkate atoe flavor ya miwa. Ni mkunye kunye nika nusuma mapima. Cheki anavyo kam haga juu ina bounce. Vile nilichapa kali mwaga two ones. Shuka na madam tulube machine gun. Tende chini lo.
Ya mise kata. Chini kwa chini ka baby why not. Oya. Ya mise kata. Kama nina maweli why not. Oya. Ya mise kata. Chini kwa chini ka baby why not. Oya. Ya mise kata. Kama nina maweli why not. Oya.
Baby da gida. Baby baby dal da gida. Baby da gida. Tuki tuki
kitu kifika home the
DJ cheesy.